I'm not afraid. Yeah. Chop.
It's been a ride.
Casa Piz with me.
I guess I had to.
I'm Ficharo Eminem.
To get to this one. Now some of you might
not
be in that place.
Umame,
too. Just trying to get out.
Chop.
Just follow me.
Uphunoxilo sathane nendoda yakhe isiyabana ngikufune nasi type yam yeke igama lyam bekuklendu ringa mina kabi moshu ufake intwana yami ngifuna akhule abhebhe intombazane ebizingane yam anginankinga namashangani maruthabela akava nenava kanti udliwa va mhlawumpe udliwa uprince ore mhlawumpe uhlaba uprince abachame mina ngibhale basukele ukhasa hlanye ngibadalele inyakanya mani ngibone aningishaye ingane aningikwazi ingane ngithwale ngani ukuthi nabo bani eflomi ngitholela yikhintwane Beggars for days on Fugella, Matada, Castam, 1401, Kalipat, Yam, Fadang, and the next, Tele, 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 Tele,
Tele,
I'm not afraid
to take a stand.